mina ni mandari mani ajia.
Rajabu na kichawele Wani huliza po baba wapi mama Waunapo wezao, wanapo walaki mama zao Matoka po kazini, uita mama Baba wapi mama
Unaiweke pema pepo ni roho yake Amina ni mandari mbezi sito msao
Sijamfata anakumbukwa daima na ndugu na jirani zake.